njenge-DA siyasamukela isinqumo senkantolo sokuthi ubaba ophose umntwana wakhe ophahleni makahlale in custody. Kodwa inkinga esivelile ukuthi amapolisa asashoda ngezimoto nabantu abazosiza umsebenzi wokuphenya amacala. Yingakho kumqoka ukuthi i-FCS unit inikeze konke abakudingayo ukuthi benze umsebenzi wabo ngokushesha.